kwami Thatha inhliziyo yami Unginike eyakho Impumelelo ngiyayibona Uma nginawe Wenza ingqondo yami izule Sithandwa nguwe Uwe Ongeza ngijule Uwe Usenhlizweni yami Angisazi mina ngenze njani Kodwa ngazi ngowami Ngowami
Easy in those are gone, Natalie. Knock bamba my hips. Axon,